Executive Director wa Uganda National Examinations Board Dan Odong kino nga nechigezo ekivunaanyizibwa kukuteekateeka ebigezo ebikolebwa abasomyenga mu Uganda avileo ya kubanti bonna bakiibinga eri company edikola bitiida kubisa ebigambikibwa ekitongole kino ebyebigezo wabula nga njingire bujingirire wabula kubanti bunga aba yunebo bazira na ilo mukono era ati bayidina muntu ayinza kuba nga akola ebyo gairenga bidinga bikolebwa. Odonga kugera binabera aboneke ku mukachiku ka parliament akebyendegeresa akamanyibwa nga parliament's education committee bwabirenga ajira okuba ku nibyairamu obuli ku bibuuzo ebyekuusa ku nteekateeka y'embalirira ey'ekitongole kyaibwe eky'omwaka ogw'ebyensente oguli okuyiza ogw'2024 2027 wale mu lukiiko olukulu olw'eiganga. Odonga akoba nti abakulu ab'amasomero abasomi n'abazaire basalina okuba abeegendereza ino ku mpapula ed'ebicupuli alizawutu ed'ebicupuli n'ebintu ebisinga obungi ebitambuzibwa mu ngeri y'omumenyi ogw'amateeka.
Honorable Chair and Member, a member who has sat a UNEB examination is free to apply for a letter of verification of results. The document that we will produce will reproduce the results that are in the UNEB database in respect of that person and not anything else. And Honorable Chair, this is not a certificate. That the board has no control over counterfeit or forged documents that are obtained by people from illicit printers. That is the work of law enforcement agencies. The board has no authority, does not even know where those things are done. But we